Don't fake nobody. Be in your own lane. Uzokuthi ithuba wo avangala amandla unawo. Take your time and pray. Ungabopha wena kanjalo. Like izabana zifayo. Ungafuna usiphanisa nabani. You don't fake nobody. Be in your own lane. Uzokuthi ithuba wo avangala amandla unawo. Take your time and pray. Ungabopha wena kanjalo. Like izabana zifayo. Ungafuna usiphanisa nabani.
Everything has its time. Don't rush on my dear. Be in your own lane. Now push and it goes up. Never compete with others. In Bumelelo, Uzo Dola. Come and get you when they give me Dola. Come and up on your voice, Dola. God has big plans for you. Nika when I beg a Zela. Have faith in yourself. Nika Lenda when I'm a Yenza. Kayas Kunzi Maga Kulu Patikin and Lako Itashali Laza. Says I've been. I'm a hater.
Be you, don't fake nobody. Be in your own lane. Uzobusa ithuba wo avangala amandla unawo. Take your time and pray. Ungabopha wena kanjalo. Like izabana zifayo. Ungafuna usiphanisa nabani. Be you, don't fake nobody. Be in your own lane. Uzobusa ithuba wo avangala amandla unawo. Take your time and pray. Ungabopha wena kanjalo. Like izabana zifayo. Ungafuna usiphanisa nabani.
Amangala amandla unawo sincama. Bonga umdudlu lapha. Qala kube mnyama ke xa kuzokhanya. Akuhlale kumnyama. Sukokheleka ngemizamo yakho. Bantu subanaka. Bohlala bethetha loo nto ayizosiphana. Ungabo give up. Amangala amandla unawo sincama. Nikuzoqhubaza. Ungamameli zonke ke indeta. Zikhona ihater. So vele zenze ngathi ke ziyakunganywa. Zizama ukushaya.
Be you, don't fake nobody. Be in your own lane. Uzobusa ithuba wo avangala amandla unawo. Take your time and pray. Ungabopha wena kanjalo. Like izabana zifayo. Ungafuna usiphanisa nabani. Be you, don't fake nobody. Be in your own lane. Uzobusa ithuba wo avangala amandla unawo. Take your time and pray. Ungabopha wena kanjalo. Like izabana zifayo. Ungafuna usiphanisa nabani.